Nairobi's King of Spins. And Scratch. It's DJ Deja Vu.
Can't seem to take my eyes off of you, especially your bite and move. The way you hold that thing, me wanna hold that thing, baby. Let me take a look, hold up.
Chumvi enye ladha yake, nikukose nilale njaa.
DJ
Oh my baby, unapendeza.
Kesha wakomba tuachane, wana upaka rangu pepo.
Been away in a thousand lifetimes, baby, baby. Been away in a hundred.
Eti Amina, dua zimeitikia. Hashtuti, nije kupambani.
Stop it! Stop it! Calm down.
All the hits, all the time. All the hits, all the time. All the hits, all the time.
Let me take you back to the good old days.
Nikki, wanna wear away
everything in a field.
mdomo wangu. Oh, zawadi yangu. Anatisha-tisha zawadi yangu. Mdozi wangu. Anatisha-tisha mdozi wangu. Basi songea tucheze mambo. Tushukuru Mola tucheze mambo. Songea tucheze mama. Tushukuru Mola tucheze mambo.
Songea tucheze mambo. Tushukuru Mola tucheze mambo. Songea tucheze mambo. Tushukuru Mola tucheze mambo.
Nitakupenda milima na mabonde tutaenda. Sitakutenda, nitakulinda siku zote za kalenda.
Nilichotafuta nimepata, wacha dunia ishuhudie. Nimeahidi sitakuacha, milele yote nivumilie.
Zawadi yangu, anametameta zawadi yangu. Mrembo wangu, anametameta mrembo wangu.
Oh, zawadi yangu. Anatisha tisha zawadi yangu. Mdosi wangu. Anatisha tisha mdosi wangu.
Basi songea tucheze ma. Tushukuru Mola tucheze ma. Songea tucheze mama. Tushukuru Mola tucheze ma.
Songea tucheze ma. Tushukuru Mola tucheze ma. Songea tucheze papa. Tushukuru Mola tucheze ma.
Go away from me, no, no. Away from me, no, no. Never go away from me, no, no. Away from me. Never go away from me, no, no. Away from me, no, no. Never go away from me, no, no. Away from me.
Zawadi yangu, anameta meta zawadi yangu. Mrembo wangu, anameta meta mrembo wangu.
Anybody where we'll fight, let they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Mona kiss, Mona kiss, Mona kiss on my baby boo. I'll be a soldier for you, I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you. And you don't need to get me to. I'll be right beside you in anything that you need. If you ever need saving, I will be running to you. Running to you. I'll be running to you. Running to you. Anywhere that you go to. Running to you. I'll be running to you. Running
Follow me on all social media platforms at DJ Deja Vu. Follow me on all social media platforms at DJ Deja Vu.
When you're looking for trouble, it's cause you know that you got me. Wanting my best everybody, oh-oh. And it's because of my Kung Fu. And anytime that you're out of control, I hold you that I never, never let go. Mona Lisa. Mona Giso, my baby. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you. I may be small but I'm mighty, and I go run and fight. And anybody where you sabi, yeah, no be you call it a deep rah rah. If you ever need saving, I will be running to you. Running to you. I'll be running to you.
You know I love you, right? You have to focus on your visions, please. Don't listen to them.
DJ Deja Vu,
baby. Ukimi kusanya nganyanga mwenzako, sisi wezi. Mekipofu na papasa juu yako. Naisi ya kuna amani, ona nyumbani. Moyo unake watafarani. Kwiche chumbani, aziishi kichwani. Asa pali ukiwa mbali kami. Kichea kuni kwa kishendo jiko lako ni mimi. Unipe juto bezi kwenye bariki. Kanyangana na
tafakari.
Oh,
please show me. Oh, God.
When
you're
social media platforms at DJ Deja Vu.
Kimamba on the beats.
I like the way I touch your body. I like the way I touch your body, ma. I like the way I touch your body. Oh, no.
Dubai, I'm a Zenji. Unibebe mkongoni kama begi.
Oh darling.
Oh darling.
Chochocho mepata to spendi. Suna jaga sina mambo mengi. Oh baby, I can't believe today you're marrying me. You're marrying me. Today you're marrying me. Baby, today you're marrying me. You're marrying me. I believe you're marrying me. Watasema mambo mengi nitavumilia.
Wanakuwa na
nimesharidhia. Mana mapenzi matamu. Kwenye baridi ama mvua ukinikumbatia. Unazimora mbua. Hey, haunilishi gharamu. Baby, never sharing on my finger. And I put the ring on your finger. They say I love you. Making a day to remember. Kaze maisha kuyajenga. Me and you. Me and you.
Acha tukumbane, ama tupigane, kesho tukosane. I still I'll fall for you. I will fall for you. Ata maneno waseme, watu piganishi mi nawe. I still I'll fall for you. I will fall for you. This love is unbreakable. 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 Our love is unbeatable. Unbeatable. Unbeatable, unbeatable. Unconditional love, baby. Unconditional love. Unconditionally, baby. Unconditional love. Kwako nafunga break. Ni wewe tundo na nipa city cake. Ewe you high me like marijuana. Aze milele si tutapenda na yeah. Oh I love you love. No weather can stop this love. Forever wanna be your baby. And you be my only. This love. Unbreakable. 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 Our love is unbeatable. 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 Unconditional love. Unconditional love.
Bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako nishazira, bado na nimunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli ndo nyuma. Kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa siri. Naona na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani.
You don't.
kupotea, vikaondoka vifijo, nderemo zikapotea.
Njia ya moyo ni wangu, wewe ulijaza miwa, nikupe pole mwenzangu, pengo lako limezibwa.
Waendelea na wafuga kucha, inasidika na huda, kili kiuzile. Oh, ila tambua, kamaliza mucha, tozidia na ukubwa, nyama ile ile.
Sipendi, tuchukia.
Funya Zanzibar marasha Dubai. Hello, unafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange wenyezi. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange wenyezi.
Bebe ni kubebebe, domo zake wukatengebe. Unauteke kiunoleke, utatopo wa shati na chuchudeke.
Hani na kupenda, I love you. Te amo, te amo. Hani na kupenda, I love you.
Kan kukose ndo nijutie, ama uondoke ndo tena nilie. Eti mpaka unitoke ndo niseme nataka nikuambie, kwamba nakupenda kila nikiamuka. Na usipotoka machoni mwangu, sitamani hata kula na sira utamu. Unaikosha nafsi yangu, umejifungia moyoni mwangu. Yani nafura na unara utamu. Unaikosha nafsi yangu. Hivyo likuwa gawa pikibindi na umiswa. Bebe, sasa ni bebe, niku bebe. Na mwazege wakatenge, muoteke kiunole. Utatobo wa shati na chuchude. Hani na kupenda, I love you more. Nemo, nemo. Hani na kupenda, I love you.
It's DJ Deja Vu.
Giddy vibe.
I see your love. Macho yatazame wapi kama so kwako my baby. Oh na na na. Wengine no. Peke yako nakupenda mana wendo wangu my lover. Oh yeah, eh, eh. Vile nakupenda mi amor, ata nguvu ya kuchiti misina. You are my only one. You You are my only one. I was thinking this is party. I'm thinking about you. I'm thinking about you. Nimekuchora we, chora, chora. Auna maringo, nice to meet you mama Jojo. Nakupenda si uongo, wako na kesha kama popo. Kisura, shepu mwendo na tabia, wako na rithia, umeniteka roho. Basi tufanye mambo tuti naisi, malava lava paka naiti. Leo sinyui pombe nipe waini, penzi letu liwe faini. I'm thinking about you.
There goes my baby, my baby. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah. When you dance, when you smile, everything you do stays in my mind. You're too fine, you're too fine, you're too hot, you're too hot. Now turning on the game of sangha, I lose control. You make me lose control.
toki zingate mbele. Oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love, hata kama tunapanda dadali, minawe my love. Eti chetu chumba kina mavya motele inausu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipokuwe puntejije.
Kudandia, hindi sweet love wachana na hizo bandia. Umenipea watoto na itwa mami, na bado una joto la mimba papi. Teno kani launch kamsani, Diana Bivo ruga mitandao ya jamii. Chore, lakini hukumeza pressure kachi budi. Ukawacha waonge, ah, wajione. Ukapandisha mapenzi kalongi ya mpongole. We love ni hudari, imelijenda utadhani matofari. Sweet love zuchu huiti sukari, kitu fresh isi kitu fukadhari.
Oh, kwa baby, eka mbolikanye, mbolikanye, tuikati ene.
Boyfriend, your love is a bomb. I'm your your cargo, let's fly in your sofa.
Oh, you know, my father, Tani, Nani, now, I'm winning my goomba, I'm sick as well. One for love, baby, one for quick, one for never love, nigga, but send me a cuz. What's your mind? Calling your phone at any time. What's your mind? So tell us how much time I want to go.
Put it down.
Kusana kutaka.
nina nafasi, ina jambo nataka ongea. Shukurani hazitoshi, sala zangu mimi nakuombea. Miezi tisa, ulinibeba tumboni ukuchoka. Ukanifunza, kwenye maisha nisije potoka. Hata ukikosa, ugali mboga naomba uniombe. Mwana unasaka, kesho naleta zawadi vitenge. Kile ninachoomba, uvumilie sana. Mwenyezi anaona, nakupenda mama. Nakupenda mama, oh mama, yeah, mama, usiniache mama, mama, oh mama, yeah, mama, mama we, mama we, mama, mama we, mama we, mama, kwenye uliko usikia hii, ukwanza Mungu we wapili, hata wafunge kina nani. Wala hukula lama, hata ikawa vita wakupige, katu hutoni acha. Mama we, nakupenda, sitachoka kukupenda. Mama we, wako mwana, sitachoka na pambana. Mama nakupenda, mama, oh mama, yeah, mama, usiniache mama, oh.
Shida ya upendo uko moyoni, natamani kuonyesha na muonekani. Wema siti mahani bani, nimependa kweso kuhafani. Dali, dali, sweeti, sweeti, leni dafani nani tu kwichi, kwichi. Kapo imeshanuka na tweeti, tweeti, autanova saisa ni fiti, fiti. Akama unainuka mama, unainama, nyoshe mkoko kidogo. Kama unajikunja mama, unachutama, kama unakunja kidogo. Kipinde, awe, aye, awe, bebe. Kipinde, awe, aye, oh, no, no, awe, bebe. Kupenda suna tua, awe, bile uwezi kujisha uwa. Akama tuno kata kama nyonga te uwa. Awe, makata niko paka se, kwaza kumwela bilipsi na ulimi usije tengua. Kinuko tamu nipate kwenye pete ninase nikupe yote sipimi. Etime apime dori, dori dori, kwa yako migendisho makamu dori. Adori, adori dori, mana mapenzi popota tenko popole. Adani, adani, sweeti, sweeti, leni dafani. Kwichi, kwichi, kapo imeshanuka na twiti, twiti. Auge nova seja ni twiti, twiti. Ata unainuka mama, unainama, nyoshe mkoko kidogo. Kipinde, ata unajikunja mama, unajitama, kama unakuja kidogo.
Mapenzi maji kondo unataka kati ukiitisho unapota. Are you okay girl? Are you okay?
Are you okay?
Are you okay girl? Oh no, are you okay?
Are you okay?
Are you okay girl? Oh no, are you okay?
Are you okay?
Oh, are you okay girl? Oh, are you okay?
Are you okay?
You are my chocolate, but to you I was just another petal.
dawa sina. Moyo nini vunja vunja.
Kona moyo unaumiza. Una utafu na kambigiti. Ay, na nile kuwa mwaminifu. Nilipimwa tamisiti.
Are you okay, girl? Are you okay? Niliona mina wetu afaana. Wanuna newacha mutima.
Nili kuchunga mashariwe. Wasiku mize. Nige pige sambariwe. Niwe umize. Nili keni shabia juu yako. Oh, oh, oh. Nili teisaika juu yako. Hey yeah. Nili woke.
I wanna do you too. Ninge kuwa na uwezo we. Ninge uiba moyo we. Ni ujaze na upendo we. Ni ufiche mbali nao we. Wale wale wa maskendo we. Tuwa chuje kwa mchezo. Umenteka baby. Walai sina langu.
Umenteka baby.
Natafuta my idea. Ndo mana niko clear. Nasilia kunyo beer. So baby pull a chair. Shika glass ya lafu cheers. I don't know why my heart chose you. Baby come close, we can stick like you. I don't wanna play games with you. Baby ninajua ligi yako iko juu. Me have you pull and come just for you. Me no need no bad mind come close to you.
No, 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 no.
Ninajua ninawezo we. Nitakuvisha kapete we. Karibia sani kupende. Niko ready kuleta ngombe.
Check up baby.
Mina kosa usingizi, mami.
show my baby time with me. It's just you and me. We know it till we are dead.
Penzi majani inaota kokoto. So I swear my darling, nimeze nipote. So najua nakujali, nipate nikose. Nisipokonda silali mpaka nilewe nizime. Chumvi ni ladha yake, nikukose nilale nja. Daktari mwenye tiba zake, usiniache na majera. Marashi yenye harufu yake, nikukose nipate ubundo. Ndege mwenye rangi yake, upote nikosera. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Sipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Sipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukua chando siwe. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukua chando siwe.
Tuseme vibaya, ninawe tuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala si utani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choroni shakula nyama mbichi. Kwako ndo makazi yangu, tausi njo chumani kuchi kuchi. Hata wanifunge minyororo, uko bado nitasema yes I do. Tawa kutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukua chando siwe.
Bingo, bango, bingo, bango, toto mtambo, toto mango. Lingo, 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 lingo,
mama, DJ Deja Vu.
Nakshi, nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari, ngari, unawaka videdle kwenye kiza. Shunga nikidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naona raleo niko nawe kama ruba mimi nga kuganda. Kifuwa nilala kubemeleze kama ya imama nga kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got the beauty smile we mama wabobo. Wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwa kwa manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you. Nye baridi mindo dupe. Nikufunike na bububu na maha. Unanifanya minilewe. Unaniweza penzi lako minakaba. Mie kote nilisaka saka. Wakunifati moyo wangu sikupata. Mabete wangi nilitapataba. Wakaucheza moyo poka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wabobo. Wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwa kwa manisha pika. So let me sing for you, for you, for you.
for you.
For you.
Mi nataka ni kuimbie. Baby, let me sing for you. For you. Baby, that's for you.
Without you, sugar, sugar, sugar.
Then I
make it you do too.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baby, my lady, tell me what I like. Tell me what I like.
tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Mtoto nataka tucheze tu by Buddha, my Buddha, hata ki pressure. Oh my lover, oh baby, ukinikuza wanitia haya
haya.
Na unapokata jumani mama, unaniwaliza. Ay mama, mama, huwa ni madam, mama, huwa ni maliza mama. Chine pepo mba
Yeshi, I want you so crazy.
Chunga,
I wanna sing for my lady, oh sexy lady.
DJ Deja Vu.
Wanakesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo. Fenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Bila sita saba na nane, ata kumi singekuwepo. Tena unavyonisuza ujikwezi, sio wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ngizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apindui. Akina kari maskari wanakusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo, mudo, mudomo, mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo, mudomo.
Na isi kama umenifanyi ya limbwa, Thailando mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna wanna stay. Mipako chizi nisha tata, takupenda till I die. Mana manipa mawe, wengenge, mala bichwa mala mwe, wengenge. Kaja jimu na kite, tengenge, ili mbradi uchokosi. Aona na na na, macho anatazama mbingu. Mikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu. Minomwa mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apindui. Akina kari maskari wanakusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo.
Bad girls follow me, niku magie kawese. Cheze na mijoro mi, ama uruke mateke. You know sometimes inatupado, kama ni party za kishuanjo. Nizame katika komando, kama ni kisuwe chinja kondo. She's a superstar, ananipenda na mpenda pia. Ananikosharo, nikimwaza na niwaza pia. Follow, follow, follow me, follow, 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 follow me, follow. Kupa namba yuwa, love a girl, napendo na vutingiza. Ujwa niteka mbele na unagiza. Sexy girl, give me show. Turn me on, it was pretty mami, oh. Tufanye baka majoko. Wakuniwe body man, body man. Ufiche kwara man, kwara man. Mida flani magizan, magizan. Kwa kere majiran, majiran. She's a superstar, ananipenda na mpenda pia. Ananikosharo, nikimwaza na niwaza pia. Follow, follow, follow me, follow, 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 follow,
follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow,
baby, baby, me now wait in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now wait in a hundred ways. Baby, baby, me now wait in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now wait in a hundred ways. Yeah, oh la la la, wewe una kuwa cheesy, mambo tunayo peana.
She wants me back home by two. What will I do? So me tell her say my car broke down at mile two. Girl, I won't be home so soon. Girl, oh Lord, me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said she know me got a girlfriend. And so what? What if I? What if I? What if I? What if I do? She said she know me got a woman on me bed. What if I, what if I, what if I, what if I do? Girl, I am wayward. Be like I'm the only way forward. Your back looking like two planets. You're not from the same world. Girl, I am famous. Swear down, I'm a playboy too. And if you bust up my brain too much, I swear if it's break up. Can't seem to take my eyes off you, especially your bite and move. The way you roll that thing, you wanna roll that thing. Baby, let me take a look. Oh Lord, me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said she won't make it a girlfriend. I said what?
You go. I'm so up. Sugar cane sweet, but girl, your love is sweeter. So below juice mix with a little ginger.
Deja vu.
Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time from me. I wanna live with you. I get the reason why I can't let go. Girl, you never know, so to come pass up. Man, them so far to fight your love. Girl, you never know, so to come pass up. Man, them so far to fight your love. Girl, you never know, so you come pass up. Man, them so far to fight your love. Girl, you never know, so you come pass up. Man, them so far to fight your love. Man, you know, girl, don't talk. Come in like a thief in the night, long jaw. Girl, you know, say, all of my niggas, them ball. You go ever, ever need that all. I told you, you know, girl, I don't know. Taking it a break, I tell me I know the rush. Baby, if you want me, catch a rebel, but miss every dummy.
Show me a jigger, let me see.
Let me see.
And let me see the woman that is with.
That is with.
Put a couple $1,000 on your wrist.
On your wrist.
Mama, they can't touch you. I never see this kind, babe. We do so kind things, make me feel some kind way. You know I'm not just trying to get laid, cause I know some kind things do it for the right pay. Baby, make a fire you with my machine gun, 16 rounds, I be King Kong. Kelly, make a sample you, my brand new song. Baby, love.
Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you, I can't see reason why I can't let go. Man, them so far to find your love. Can you never know, so you gon' pass up. Man, them so far to find your love. Can you never know, you gon' pass up. Man, them so far to find your love. Can you never know, so you gon' pass up. Man, them so far to find your love.
Senorita, mamacita, body bad, I dey crave for your features. Nice to meet you, dime sica. Only wanna deceive on my future. I wanna teach your body a thing or two. You know the things we do. This loving will be jump nowhere before. Yeah, yeah, girl, so my mom, you mean sake. Five star boomba, nyata wa. Kaba kaba mia kata mi na mope. Oh my, I need my elbow, so my mom.
All of my guys are thugs, but you know I'm rude though. Tell me if you wanna give it up. Got trap boombas for your love. But you're fancy. We're waiting on my ride like a
oh, girl, I wanna be with you. But you know they got enough time for me. I wanna live with you. I can't see reason why I can't let go. Girl, you never know, so you come pass up. Man, them so far to find your love. Girl, you never know, so you come pass up. Man, them so far to find your love.
Moyo nimeshaweka kwako nanga
kawesha upo baby tapa.
Unanipenda mi na nitaka pia. Unanyamini na kuniridhia.
Unanipenda mi na nitaka pia. Unanyamini na kuniridhia.
Nasubiri tocha.
You did to me cause you make my heart fill with joy. And I can't deny how many shika me kwanza kongu lipa karo. Tafarani hani, tapani hami mwako. Nacho tamani ujui. Love's in some beautiful dance. But nobody, nobody, nobody. Baby, nobody, nobody, nobody felt like you. Nobody felt like you.
Deja Vu.
It's DJ Deja Vu.